kan dolara nu familiyona yokan kuma dibbalamaf shantama tau badasa sagantanya ta dunya barakana presidenti banki misoma afrika akin humi adesina tugonfame prime minister qonna nigeria turan adesinan gabasa miriyama dialo namodis
akin humi adesina jirenya qonna ambultota heddu biyota afrika keessa keesuma ka nigeria biyedur minister qonna taudan tajajilani fo yesu sanitif badasa argatan
Reforms he implemented increased food production by 21 million metric tons.
Foyyaayin nargamsiise oomisha midhaan nyaataa metric tonii miliyoona 21 dabalsiise investimenti dolaara biliyoona 5 qabxiyyaa hawachuutu akka ministeera qonnaatti dinqisiifannaa guddaa kenneef jiran pirezidaantiin badhaasa sagantaa nyaata addunyaa ambaasaaddar Kenneth Kuen. Kayero amma presidenti banki misoma Afrika atan akin wumi adesina ojim bara sana ilalchar gachu satti gammadu sani erani rakkoden yero amma Afrika mudata jiran heddu ta usani ziyoe daf ibsani jiru.
The big issue is how are we going to make sure that 250 million people
inni guddaani ummata waan nyaatu dhabe kan miliyoona 200 miliyoona 500 ta'u akkamitti akka nyaata qabaatu gochuu dandeenya ka jedhu inni rakkisaan ka biraan immoo yeroo ammaa ijoolleen afrikaa sababa hanqina nyaataatiin quucaran miliyoona 58tu jira ijoolleen kun booda gara dinagdee quucaraa ta'etti akka nu geessan beekamaadha jedhu adesinaan. Maallaqni afrikaa keessatti hojiirra oolfamu yookaan immoo investeessamu nyaata alaarraa galuuf kan oolfamu osoo hin taane oomisha oomishuudhaaf kan oolfamu akka ta'u ejjennoo cimsanii kan qabaatan badhaasamaan badhaasa sagantaa nyaata addunyaa bara kanaa akin wuumii adesina hojiin fuuldura keenya dhaabbatee jiru kan nu eeggatu akka afrikaan guutummaatti nyaatan of dandeessuuf dargaggoota ishee hedduudhaaf habdii badhaadhinaa taatu gochuudha jiranii jiru.